gangsta shit. Hola. Yeah, look. Nowadays, nothing pain, it's like Trikali Lempia. My youngster swaggy, Kali main fear. Skolo wa kitaba, mashelengi fella. Shote sapa zanga, upeze po fella. Lately, I'm having a lot of enemies. But to sp*** up like my country's economy. 5 kg sugar and the 2-5. So ni paseri zone wine, it's a committee suicide. Daily kuseni ulikulima tawa. Olo soweto ya mukode ya matawa. Mpili kisha ndrama fulu zima tawa. Nzaka dabwe mkani peza nlima shawa. Nkali na vilote wakchali ntepeni yamba. Sosu nipanga upwanyanga sucho sapene yanga. Musa nitape mukamwa nili hambo na mamoro. Nizifu na manje manje so usativa tumoro vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Iwe ndiwe mtu wanga tisaka yamba nila nepo pama. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Gatuli na ten pini lete nifakepo vibalane vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Lavu ni amene batu za mje so chani ngatipa ni vema. Kwacha kwacha, kwacha kwacha, don't lie, kwacha kwacha, kwacha kwacha, kwacha. Kuli Giovanni by the waker. Drama ni zimozi Giovanni as the waker. Manje manje kuzabwela brother wake. Sony baza no believer va malaki. Celebu wa Mozambia ama kwela basi. It's okay, what more we uma gona pansi. Nikapanga show suli pila ukwela fence. Ine niliko bwino siya pa umvela vesi. I'm sorry nina ambo enda personal. Bani kamba chema point, decimal. You call me for a show zikali beno tika. Don't be funny, nane nfuno beula kungama tipa. Nkali na vilote wakchali njepeni yamba. So suni panga upwanyanga sucho sapene yanga. Musa nitape mukamwa nili hambo na mamoro. Nizifu na manje manje so osativa tumoro vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Iwe ndiwe mtu wanga tisaka yamba nila nepo pama. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Gatuli na ten pini lete nifakepo vibalane vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Lavu ni amene batu za mje so chani ngatipa ni vema. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Don't lie, kwacha kwacha, kwacha kwacha, kwacha.
Nili mubuth, I'm doing overtime. Still banging tracks, still slaying tracks overnight. Still teach it tika, still banger. Still no banda, still pa my poster na flyer. Still when we rap ni wafana. Still have no love for Satiana. Still skew ya to suku anakwana. Sincere party to my dues iti matukana. We put in work iwe tipase chezo kwana. Monga macheti mumutu you will make the headlines. Osani washa kwacha tiza kumana kukacha. Tizaka kusnacha iwe sunga vuteno kubancha. We face it on every verse, say in every style. Same converse in a jackash, we are all stars. Bango ngole spako mela majiz. We never run off kimonga piano yali fulu makiz. Vela buffalo dipa 0 degrees. Wakati wona the freeze, then all my steez. I just handle my business.
Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Iwe ndiwe mtu wanga tisaka yamba nila nepo pama. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Gatuli na ten pini lete nifakepo vibalane vima. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Lavu ni amene batu za mje so chani ngatipa ni vema. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Don't lie, kwacha kwacha, kwacha kwacha, kwacha, kwacha kwacha, kwacha kwacha. Big busy water. Mubi rooks nae afuna ma. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Gatuli na ten pini lete nifakepo vibalane vima. Kwacha kwacha, Selisho KB nae afuna ma. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Bali Bali. Kwacha kwacha, kwacha kwacha. Kwacha kwacha. Kwacha kwacha.
Easy on, easy on, easy on, easy on.